gudoomiyaha degmada Baydhabo ah Naaduqa magaalada Mudane Cabdullaahi Cali Watiin ayaa si rasmi ah u saxiixay habraaca cadwaangelinta dhulka ee degmada Baydhabo, kaasoo muhiim u ah nidaamka iyo maamulka hantida dhulka ee degmada Baydhabo. Munaasabadda saxiixa habraaca ayaa ka dhacday xarunta maamulka degmada iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen agaasimaha waaxda dhulka ee degmada Baydhabo iyo madax ka socotay hay-adda UN Habitat oo door muuqda ka qaadatay taageeridda iyo dejinta habraacan cusub. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxiixa habraaca kadib warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay hay-adda UN Habitat oo door muuqda ka qaadatay taageeridda iyo dejinta habraaca cusub.
Maysi official ansaxayeen SOB waxyaabo dheero oo standard operation procedures oo diiwaangelinta dhulka oo ku turjumo habraaca diiwaangelinta dhulka intaa ka bilaawday inta meel buu ka dhamaaday. Ay sahayaan ka hor daba meel soo beeyeen la tashi badan oo bulshada ee la soo beeyay wasaaradaha oo khuseeya ee arintan arrimaha dhulka sida wasaaradda xoolaha guud, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda beeraha, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed iyo bulshada ku nool magaalada Baydhabo. Jamaal Rasuul Beymarays wada tashiif far badan Rasuul Bey geekan may buu madiyo in doors gareeno bulshada namay buu arintan xaqiijidi in may buu arimiyeeto wasaaradda lintiir may buu may buu xaqiijin geek si may buu fashar may buu yaan sahayahay yaan sahayahay arimtaasi may buu oo habraac dhulka ee magaalada Baydhabo may buu la doonto tisiin bogtin dowladda koonfur galbeed may diyaar yihiin walan qasow arban laanlo heerka dhulka magaalooyinka koonfur galbeed ee Soomaaliya taasoo madaxweyne Baziis lamadii 2020 iyo lamadii Ismaay buu saxayay ka horna baarlamaanka koonfur galbeed oo la wasiirta hamartay baarlamaanka koonfur galbeed may buu hamaray inkasta dambeytna may madaxweynaha may buu saxayay tan markaa may ka tahay dadajinti may buu oo arban laanlo Ismaay buu ayaa heerka magaalada dhulka iyo may buu kamid tahay geekan alxamdulillaah beer ma guuleysteen dabaan la soo biyay burgaan basow stdm lankasa oo globally adduunyada dhamay ba isticmaalas oo laga diiwaangeliyo dhulka magaalooyinka meel laga diiwaangeliyo taasoo maalintii heerka dhulka la bilaawday wada tashiis labada kun iyo tumiliti ka bilaaw ilaa iyo madaxweyne Baziis may boosayay dowladda hoos may buuha toos may buuha involvement may buuha yakal hayti armoogasi unoo may buuha firal iyo muhiimadda may buuha oo leemay ba magaalooyinka maadaama burburkii dowladii dhexe ka baada wal xeeray may buu dhulka may buu magaalooyinka may buu injir gaar ahaan koonfurta may buu Soomaaliya qadartay markaa alxamdulillaah geek may soo gareeyeen consultation badan ka baadi wada tashi badan ka baadi in anoo may buu antana oo suurin yahay ida iyo habitat waaxda magaalada Baydhabo iyo agaasina waa dhulka iyo guriint iyo armaha dhulka Xasan Maal Cali ila suurin markaa may marqaati keenay in may buu ka saxayeen habraac may buu dhulka magaalada Baydhabo may buu yawaal dhada fadhi taas may buu waxyaabo may buu kamid tahay higsig may buu dowladnimada
habraaca diiwaangelinta dhulka uu saxiixay gudoomiyaha degmada ayaa waxa uu fududeyn doonaa xalinta khilaafaadka dhulalka ka dhaxdhaca.